Foreign Service Institute, Swahili Basic Course, Unit 117. Basic Dialogue. Dialogue for Fluency.
Barabara hii inakwenda wapi?
Inapita Nairobi, Naivasha, mpaka Kisumu.
Yaonekana imenyoka sana.
Ndiyo, imenyoka mpaka Naivasha.
Na kutoka Naivasha, kuendelea mbele je?
Imejipinda huku na huku.
Hivi ni lazima kuendesha pole pole?
Ndiyo. Lakini barabara yenyewe ni pana na laini.
End of Unit 117.